abantu bageze ku 10 bitabye Imana kubera ibi byitwa ibisure. Ibisure ni amazi akomoka mu musozi ukabona atungutse nk'umugezi aho utari usanzwe, umusozi ukamanuka ukagenda ugatwikira urugo. Abantu 10 rero ni bo bapfuye, ariko 8 nabo ku dusozi tubiri tureba natwo mu murenge wa Kizwezi na Burega. Abandi ni abana, umwe yari umurenge wa Cyungo ajya kwiga mu gitondo, afashe ku mukingo uramutegukana uramwica muri Shyoronyi, naho kubera imvura yari yabaye nyinshi yagushije inzu nawe yica umwana.
Meya Kangwagye, uretse abo bantu bahitanywe n'izo nkangu, hari abandi bantu bangirijwe amazu ku buryo bagombye kuyavamo, hari aho ubu mubacumbikiye?
Imvura yaraguye mu karere kacu ndetse no mu ntara muri rusange. Imvura yasenye umuhanda ujya Musanze, ni nayo yateye ibyo bibazo byatumye abavandimwe bacu bapfa.
Meya Kangwagye, iyo mvura yari imaze iminsi igwa ku buryo yatumye ubutaka bworoha cyane, cyangwa se n'imvura yagwiriyeho ari nyinshi cyane?
Nk'uko mubizi, Abanyarwanda mu byago barafashanya. Bahereye ko babimuka basanga bafite abavandimwe, barabasanga batabafite. Hari amazu ababamo nk'abaseribateri bakimukira ababyeyi bafite n'abana. Hari n'abandi bageze ku nk'eshatu zo ziri mu nzu yaho zikorerwamo akagari k'Umutemu, hakorerwa ko mu midugudu nabo barimo.
Meya Kangwagye, ku baturage bangirijwe n'izo nkangu n'iyo mvura, hari inkunga cyangwa se hari ubufasha bundi babonye, haba ku rwego rw'akarere cyangwa se ku zindi nzego z'igihugu?
Ntibiratinda, hari ku rwego zacu cyane cyane minisiteri ishinzwe ibiza, nayo ubwo kuva bibaye kugeza none turi kumwe turafatanyije, ariko n'abandi nabo hari inama dufitanye ejo, hari inzego z'umutekano uyu munsi n'ejo zareha zihari kandi zigira uruhare rugaragara mu gutabara.
Meya Kangwagye, mutubwiye kuri abo bantu bahitanywe n'iyo mvura n'izo nkangu, hari ibikorwa remezo byangiritse? Ndavuga nk'imihanda nyabagendwa, amashuri cyangwa se nk'ibitaro cyangwa se nk'amavuriro?
Ibyo vuze nta byangiritse, aho nabonye ni n'umuyoboro w'amazi wavaga mu murenge umwe ujya mu wundi, uciye muri Kiyovije na Burega, uwo warangiritse ariko bidakomeye kuko kuwusana ntibizadutware imbaraga nyinshi. Imihanda yo ni imihanda y'imigendere, ni imihanda ihuza utugari n'imirenge, yarangiritse ariko nabyo bitagoye cyane kuko dusanzwe dufite ububasha bushobora kubisubiza.
Akarere ka Rulindo kari mu dufite imisozi miremire kandi ihanamye, ingamba zifatika muri mu gufata kugira ngo icyo kibazo ntikikomeze kuzajya gihitana abantu ni izihe?
Ingamba dufite ingamba ku rwego rw'igihugu y'uko abantu barimo batuye habi bahimuka bagafashwa kwimuka. Dufite ingamba ku rwego rw'akarere zo gutera ibiti byinshi cyane kuko noneho usibye ahasaga nabi, hari n'aho wabonaga ijisho rikwereka ko ntacyo byagatwaye umuntu, ariko kubera igihe nari nkubwiye ko igisiri cyaturukaga nk'ahantu umuntu atazi ukabona kiraje, ibyo nabyo biri mu byatumye nabyo ibyo bibazo biba.
Izo ngamba mufite zo kugira ngo abantu bave mu duce cyane cyane mu misozi nk'uko muvuzaho za Burega n'ahandi hantu mu karere ka Rulindo hari imisozi miremire kandi ihanamye, abaturage izo ngamba barazitabira?
Ahubwo uyu munsi umuturage wa Rulindo ndetse hafi no mu Rwanda hose yifuza gutura neza, kuko iyo umaze gushyingura abantu bageze ku 10 ntabwo wavuga ko nawe bitazapfa nawe utahiwe, ahubwo ubu ni ubufatanye buri hagati y'abaturage nk'uko bisanzwe n'ubuyobozi, kugira ngo site zatoranijwe n'imidugudu n'ibikoresho bya ngombwa bikenewe byose bijye ahagaragara, hanyuma bifashe, hanyuma natwe twunganire kugira ngo babeho neza, babeho badafite umutekano muke.
Imvura si ubu yaba yarahagaze kugwa ku buryo abaturage bashobora kuba ba muri iyi minsi babasha gusana ibyangiritse?
Ahangiritse amazu nta mpamvu yo gusana kuko abatekwa bari batuye ku mudugudu, cyane cyane nk'abari ku muhanda rugo na suwejo, usanga rwo rwara ku muhanda rutuye n'ahantu heza, ni ukubaka bushyashya, ariko ni vuba cyane ku muntu yavuga ngo bazubaka cyangwa bagahitamo kujya ahandi, biracyari kare cyane kugira ngo umuntu abe yabyemeza.
ndabashimiye cyane Meya wa Karere Karurindo Kangwagye Justus.
Murakoze namwe.